Yaje gushaka wazimiye uwo ni njyewe wamubambye. Yaje gushaka wazimiye uwo ni njyewe wamubambye. Inzandiko zindega zari nyinshi, Babuloni yose yamenye izina ryanjye, ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yanguye urubanza. Ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yanguye urubanza.
Amaraso yamenetse yankuyeho urubanza, yarambohoye ndaririmba kuko nzi yuko yambabariye.
Ibendera ry'urwibutso zogaruka je kukubwira ko yangiriye neza akamizina risha. Sinzashingura ikirenge cyanjye nicyo kidendezi cy'amaraso ye. Sinzashingura ikirenge cyanjye nicyo kidendezi cy'amaraso ye.
Amaraso yamenetse yankuyeho urubanza, yarambohoye ndaririmba kuko nzi yuko narabohowe ndaririmba kuko nzi yuko nababariwe.
Singiri cy'abantu bifuza kumba, ahubwo ndikima nshaka kumba cyo yaminduje amaraso ye yamindu izina amirinisha. Yaminduje amaraso ye yamindu izina amirinisha. Benshi bari baziko ngiri wahundi, bandi bari baziko nikora ibya kera. Reka mbabwire narahindutse, yampinduye izina amiringirisha. Reka mbabwire narahindutse, yampinduye izina amiringirisha.
Amaraso